Yo, Dre.
Stevie.
Boca. Boca Doba.
Yeah. Stona kosi na kujuya dimanga shika morio kuna vile tutakatiana ni head but nilimkataka ni point na panga niko na yangu naona tukikatiana staki ngori mob staki ho staki kasiro kuji kasido kasindom nafanya na float staki ngori mob staki ho staki kasiro kuji kasido kasindom nafanya na float siko na tianka ingia chinje pake pia mabop hezi kafanya ni change one dead never me na jokushi na wase sanse na mpace rather nini zenge denge chinja chinja maliza ule le sebe finya finya ndo ni squeeze muere reje screen clear lazima itoche muere sezi ya chana na ea ende niko soba nasikia lakini sipoa nasikia poa nikianza kukohoa inakubalika wakituona wanajiondoa tudu mcheki ngoge koshanza kutoa sini mabuda kwa vizika baba tunawanyoa luku diriba tisho ya madoa doa ni mpua kini kisi ndo napoa kani meja mchaleke linidigida menondo na mungoa rivye mepasuka cheki na overflow kani videvu na rusha kata iso malini choni lakini kata iso sindo wale tulichora makula kwa blackboard sezi medibase na kuna murio asi di weni follow mechipimp bado weni pibi kona mbling tatu moja ndo kona resiti cheki chuo mgia chuo mkaribu ofisi stona akosi na kujuya dimanga shika murio kuna vile tutakatiana ni head but nilimkataka ni point na panga nikona yangu naona tukikatiana staki ngori mob staki ho staki kasiro kuji kasido kasindom nafanya na float staki ngori mob staki ho staki kasiro kuji kasido kasindom nafanya na float. Short call serious biz long call uwa ni mafi pita mandazi mandazi upate chai no smile na midi na mti aji sometimes yezi fry na bado sija kufry my guy step most 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 boss neza kosa kona kesho niki F kina choke bila filtration kesho ile tiang na ingia soko imirast kuna kushona ni tetanus bei ni mweru lakini asset ni second hand mabunde tumejibebea mapepe dust takingori mob siezi force mambo kazi run stona kosi na kujulia dimanga shika morio kuna vile tutakatiana ni head but nilimkataka ni point na panga niko na yangu naona tukikatiana takingori mob staki ho staki kasiro kuji kasido kasindom nafanya na float takingori mob staki ho staki kasiro kuji kasido kasindom nafanya na float na kujia dimanga.